emandulo usese nguye nanamhlanje ndikubona pha ndikubona pha
Take them cool.